radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye imana. Mu kiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi turaho ijambo abana bashakisha ababyeyi babo harabatandukanye nabo kubera ko inzira zabyaye amahari bagatandukana harabo ababyeyi babo basiganiye umwe agahitamo kumuhara ariko na n'ubu baracyabashaka hari n'ababyeyi batazi niba abana babo bakiriho. Turaho ijambo kandi abashakisha abavandimwe babo icyo abana benshi mwumva muri iki kiganiro bahuriyeho nuko banyuze mu bigo by'impfubyi ibigo biramira bikarera bigakuza. Ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga
shaka agasaro kawe muzakabona zero shaka agasaro kawe muzakabona wiyukike intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe
turabimbura ikiganiro dushakisha uwitwa Ngendabanka Auguste ushobora kuba ari Burundi umushakisha n'umugore we Mukanyandwi Teresa yamusize mu Rwanda subira mu Burundi hashize imyaka irenga 30 Mukanyandwi ari mu karere ka Ruhango umurenge wa Kinyazi akagari ka Rutabo mudugudu wa Nyirabubayi yaravuga ko yaramaze igihe kirekire ashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga.
Umva mbashakishije hari imyaka irenga 2.
Nibyo?
Ndizi Imana nza kumva mutanze nomero kuri radio.
Yego.
Rero ndabumva ufite simati nayo njyewe ngira ashakisha ndabumvira ngo azabatere mesaje.
Yego, mesaje yawe twarayibonye uwo mwatumye yaragutumikiye niyo mpamvu nguhamagaye none rero mbwira iki kugenza.
Ikintu rero nifuza kukituganira agasaro kaburaga nkunda kugikurikirana.
Yego.
Mfite umufasha wanjye waturutse Burundi yavuye muri 1980 turashakana none ubwo ngubwo yahavuye ngo yarije ngo koperative yari uwo ahantu muri komine ya Buhiga ariko ubu habaye ikaru uwo muntu ndetse twari tubyaranye 3 ariko yagiye muri 1990 umwana umwe yarapfuye ariko asize yarapfuye aragenda ageze iwabo ubwo nta gakuru kendi muri 1993 i Burundi hatera intambara ubwo nta gakuru kiwe nigeze menya ariko yambwiraga ko ili iwabo hari muri komine ya Buhiga haza guhinduka Karusi nuko akambwira ko ari muri korovesi ya Gitega akambwira ko papa wiwe yitwaga Ntakabuzema ariko mama wiwe akitwa Kizi n'Indarejina umuntu yakitwa Pasikari Gunika akaba afite umukobwa witwa Nukwigiza Nyensi avuga ati ese ubu yenda yaba yarapfuye bwo habura n'agasirisi kikasigaye ngo tujye twavugana.
Yego.
Nuko rero ubwo nakomeza ngatega amatwi ikiganiro agasaro kabura kumva ndabashakisha ndababura pe hashize imyaka ibiri rwose nshakisha mbeba nshakisha mbeba nuko nza kumva mutanze nomero rero kuri radio akumva rero ngo mushakishirize abandi nkavuga ese ubu nanjye yenda ntimwanshakishiriza mwumva uko bimeze.
Nicyo tubereyeho, reka tufatanye tuzagufasha ariko ubanze nawe umbere imfura umbwire umufasha wawe izina rye ninde yitwa nde.
Yitwa Ngendabanka Augustine.
Ngendabanka Augustine mwashakanye aho ngaho mu Ruhango byagenze gute yaje gukora aho ngaho mwahuye mute?
Yari yarijere wa koperative Buhiga baza guhomba aho byaratoroka atorotse araza agera inaha. Ndizi inaha rero ubwo turashakana hashize iyo myaka nyine ubwo hari muri komine Ntongo icyo gihe perefegitura ya Gitarama hari muri Serire Kanka ubwo ngubwo rero yagiye hitwa gutyo ubwo ngubwo byarahindutse hasigaye hari mu murenge wa Kinazi akagari ka Rutabo mudugudu wa Nyirarubayi akarere ka Ruhango intara y'Amajyepfo byose byarahindutse.
Umugabo wawe yavuye mu Rwanda ajya Burundi akubwiye ko ajyanywe n'iki?
yaravuze ngo ubwo perezida wari uriho avuye hongo kandi akaba yaraje yahombye muri koperative yaraje ahunze yaravuga ngo ubwo perezida wari uriho yavuyeho ngasubiyeyo ubwo yenda ni amahongo nta kibazo azagira.
Hari ahandi washakishirije cyangwa se wagize igitekerezo cyo kumushakisha ariko wumvise ikiganiro Agasaro kaburaga?
Numvise ikiganiro Agasaro kaburaga nibwo natekereje kuba namushakisha kuko ni kure cyane ntabwo nari kugira ububasha bwanagerayo ni Burundi bataranafunga.
Hari abandi Barundi bari batuye aho ngaho mu Ruhango bamuzi bari bamuzi?
Abo pe.
Nta n'abandi bari batuye Intongwe cyangwa se Ikigoma bari bamuzi?
Oya nta bandi bari bamuzi.
Mbese iyo koperative yakoreraga yahombye mbere y'uko ahungira mu Rwanda, iyo koperative yari koperative ikora iki?
Ntabwo mbizi nimba baraguraga imyaka gusa hari indi buhiga icyo bakoraga ntabwo nkizi dusambiye yuko yari jera wa koperative ngagahomba agacika.
Ubu se niba Gustini umugabo wawe Ngendabanka niba kumva niki wumva ushaka kumubwira, nayehe makuru umufitiye mubwire, uri hano mu kiganiro Agasaro kaburaga arakumva, mubwire icyo ushaka kumubwira hanyuma mbone kugera kukurikiraho.
Mana we, abana bafite agahinda ku buryo umukuru we yicara akanarira akavuga ati njyewe wakukongerayo byonyine ngo njyewe ngende njye kureba amubwira nti rwose ntabwo wahamenya, uva baramuririra baramushaka cyane rwose abaye akiriho bakamubona cyangwa bakanamwumva Imana yayikoze.
Ndahamya yuko nawe niba akiriho arakumva, naramuka kumvise tuzabimenya tushobore kubahuza. Madamu Mukanyarwi Tereza, rero nagira ngo ngushimire kuba warategereje iyi myaka yose, umbwiye ko wategereje imyaka ibiri kugira ngo uze mu kiganiro Agasaro kaburaga. Tuzagufasha turebe niba twagera muri Karusi tukabaza niba hari umuntu wamenya Ngendabanka Agustin mwashakanye mwabyaranye abana babiri. Niba yumva rero azamenya yuko Mukanyarwi Tereza wari utuye muri Ntongwe wari umugore we akimukunda akimutegereje. Ngaho rero ukomere ngushimire ko wumva ikiganiro Agasaro kaburaga ku Ijwi rya Amerika.
Mana umva namwe Imana ibarari imbere n'inyuma Nyagasani ndifurije imigisha y'Imana iteka ryose.
Urakoze cyane
Agasaro kaburaga.
Umwana w'umukobwa yaravutse ariko asanga se amaze kubwira nyina ko batakibanye, nyina ntiyabyakiriye neza afata umwana mushyira se arigendera. Turi mu mwaka w'1990. Nyina w'umwana yaratuye mu Gatsata, naho se Rudasingwa Emmanuel akaba yaratuye ku Kabusunzu. Uwo mwana yabuze papa we muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Yaje mu kiganiro Agasaro kaburaga ashaka irengero rya mama we, yitwa Diane Uwamahoro, atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Muhima, akagari ka Nyabugogo, umudugudu w'Indatwa.
Ikintu kinjyanye mu kiganiro Agasaro kaburaga, njyewe navutse ndi umwana mutoya, noneho papa wanjye mbona kwa mukagata sinabasha kumenya mama wanjye. Ubwo nibwo 94 kitampunga mungana na mukagata bajyaga bambi kujya mu mashyamba ya Kongo, nyine niho nakuriye muri iyo ngiyo ntari umubyeyi wanjye ari we mama umbyara. Ako papa we yarapfuye, yapfuye mu ntambara ya Jenoside yakorewe Abatutsi 94. Noneho ubwo ndahunga nyine nkiriye mu mashyamba ya Kongo nkurana n'abandi bantu ari bo mukagata n'abandi bakuriye, ariko ntabwo nigeze mbasha kumenya mama wanjye umbyara. Noneho muri 2011 nibwo twaje kugaruka mu Rwanda, tuhageze mbaza famiye twari twahasanze, ndabaza ese ntabwo namwe arabashije kumenya umubyeyi wanjye w'umumama wambyaye? Barambwira ati twumvaga ko ngo atuye mu Gatsata. Kuva icyo gihe rero kugeza iki gihe ndababara cyane kuba ndinze mba mukuru ntazi umubyeyi wambyaye w'umumama. Icyo nagirango mbabwire rero muzanshakire rwose, nizamba aribyo n'inda yaba akiriho n'inda nyumva yanzanye ahantu papa yabaga ariho muri Kagabusunzu kumusagara ansigaho ngaho aragenda rero nako ndamenya nimba adahari nako ndizi umuryango kizambarize
niki cyatumye akwivanaho warakimenye
ntabwo nibeze nyine barambwiye ari ngo yarafashe nk'uko batabanye icyo niyo doktori na papa rero amaze gushaka undi mugore ari naho nyine yanzanye ntabwo bigeze bakimisobanu nawe nari muto ari umwana muto cyane ntabwo nigeze mumenya ntabwo namenya ari amazina ntabwo nayanduye emwe n'isura ntabwo nigeze mumenya nta n'umuntu wigeze abasha gusobanurira
papa wawe yitwaga nde
bambwira ko batamuzi yitwaga bidatinda nande
hari abavandimwe be bandi bariho aho ngaho ku Kabusunzu
abavandimwe be hari mukuru we yari afite kimura nawe yapfuye mu ntambara mushiki we hasigaye mushiki umwe niwe twabashije kuzunguka tugiye muri Congo tumushikiraho niwe wabashije kutwakira njyewe na murumuna wanjye tugiye muri Congo ariko ntabwo mushiki we yigeze ahari ariko ntabwo yigeze asobanurira ngo ambwire aho nda neza aho mama nimba yaba amuzi cyangwa ataramumenye nimba abariho cyangwa atabizi
umaze gukura wigeze utekereza kuba wajya mu Katsata ukabaza niba hari umuntu waba ufite umwana yatandukanye nawe ngo urebe ko yenda wamugwaho wabona umubyeyi ushakisha umwana nawe icyo gitekerezo wigeze ukigira
nubwo nyine mu gatatu nimba mwamuhazi nta nubwo ari kure yo ku muntu imana nta muntu gusa nari ntaziyo ariko icyo gitekerezo ntabwo nigeze nigira ngo mbashe kuba ntajyayo ngo mbaye kuko
niyo mpamvu nkubajije mu gatatu ndahazi uvuye aho utuye uvuye aho ngaho utuye ujya mu Katsata n'ubu tuvuganye waba ugezeyo hanyuma ni hafi cyane nyoko wanyu uva indi mwe na papa wawe ibyo byose azi amazina y'umukobwa wabyaranye na musaza we ntabwo yigeze akubwira amazina ye
ntabwo yigeze yambwira aje cyangwa undi kwitabwitanguka tuza njye nawe se nimutira kubimubaza arambwira ngo ntabwo yigeze abimenya ngo ntabwo amumenye
nyoko wanyu mwahunganye mujyana muri Congo nawe mwaragarukanye mu Rwanda Imana imuhire ubuko ridashira
yaranamfashije cyane gusa yajyaga mbwira ko nimba mbyibuka neza nari mutoya ndavuga ko ngo yitwaga Sabatina ndumva ako kajambo ako kazina ndumva ariko twigeze kutumeramo we yari azi n'amakuru ye neza ariko ntabwo yigeze abasha kunsobanurira neza ngo ambwire ariko amakuru yari ayazi ariko urumva nyine naje kumenya ubwenge we amaze kwitaba Imana abasha kuza kugaruka mfite ampaye amakuru nk'ayo yizewe kuri
ariko byibuze uzi izina rimwe rya mama wawe yitwa Seraphine
icyo kinani cyabarigeze kunda kumbwiraho gatoya
ariko se ubu tuvuganye wagutumayo wakubwira ngo uzahinyuze ushobora no kuhagenda umuntu yakubona mu nzira akavuga ati uyu mwana arasa nanjye ati umwana ni uwanjye ibyo bigeze ubitekereza
ntabwo nabitekereje ariko ndamuhungu yubwira njye ndumva wamugana icyo kintu nta kagombye kuba n'abana tubikoze twese
none Diane w'amahoro niba mama wawe reka tumwite Seraphine irindi ntabwo turizi nitugira Imana uwitwa Seraphine wabyaye umwana hafi muri za 91 umwana w'umukobwa akaba yari afite umugabo bamubyaranye warutuye ku Kabusunzu witwaga Rudasingwa naramukadi wakiyumva cyangwa se waba zi kwa abo bantu bakundanye bakabyara umwana ubwo nawe azadufasha tumenye niba koko uwo mama wawe yaba ariho niyo yabatana ariho kandi nabyo tukabimenya ariko reka tumwifurize kuba ariho reka tumwifurize kuba ariho nkusabe uramushakishije ugiye mutarabonana niki wumva ushaka kumubwira imyaka 30 yose ishize utaza makuru ya mama wawe utaza hwari niki umva ushaka kumubwira
ikintu umva ushaka kumubwira
yego
nzi mu byinshi cyane narababaye cyane babuzima bw'umusaza w'umbaraje ajije navuga ati byibuza niyo nza kuba kugeza n'ubu ndetse urimo yambuka ibanki niyo nza kuba mufite ari kuzajya mutura agahinda kuko nagize nkamubwira ibibazo byose mvuye nabyo cyane ko ari nawe navuga yasaza kunsiga nsaza kuza ngo nsige kwa papa wenda ntabwo ari kugera kuri urwo rwego ariko mubonye byibuze namubwira ijambo ryo gusana namubaza ikintu kimuta gusa cyonyine namubaza impamvu yanyikuyeho
birumvikana ko ugendana agahinda kagushengura ugasangiye n'abandi bana benshi bakura badafite ababyeyi impamvu zatumye agutanga ntabwo twazimenya niwe wenyine uzatubwira icyabimuteye icyazana akaboneka kabanza ukagira umubyeyi ibyo nabyo muzabiganira ube wabimubaza birumvikana ko si icyo kibazo cyonyine ufite gusa ufite n'ibindi wifuza kuba waganira nawe nagira ngo ukomeze gukura udafite umubyeyi ntabwo byoroshye kuba waragize ibyago na papa wawe akitaba imana ukasigara wenyine ukabaho ubupfubyi nubwo bwose wagize abantu bakubaye hafi kugira ngo ushobore kura gutera imbere ariko umubabaro wawe nk'umwana wakoze wenyine ndawumva ngushimire kuba wihangana ngushimire kuba utahakare ngushimire kuba ukifitemo ubwo w'umuntu ubukomeze kandi wizere yuko tuzagufasha twizera yuko mama wawe Serafina yindi tutazi
abayariho cyane nkamenya ko hari cyangwa ataza basi nkabona n'umuntu ambwira ko yaba yaramuzi ariko baza atakirutanye na cyaba zihagije
ntabwo azabura bumva ijwi rya Amerika batuye mu Gatsata ndetse no ku Kabusunzu baba bazi Rudasingwa niwe papa wawe abo mu Gatsata nabo bazi umwana w'umukobwa witwa Serafina wabyaye muri 1991 hafi aho akibaruka umwana w'umukobwa ariko akaza kumujyana ku Kabusunzu abo nabo abakiriho abahari bazatubwira ni amakuru tugenda duhererekanya ngaho rero Diane urakoze kuba warakomeje kuhamagara ntucike intege no kuba twashoboye kuvugana rero ibihe byadukundiye nubwo byabanje kudutenguha ngaho ukomere ugire umugoroba mwiza
ko murakoze cyane rwose ndabashimiye namwe kuba mwemeye igihe cyane kandi nubwo habaye n'inzitizi nyinshi ariko ukazihanganira wakoze cyane
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga dutumikire uwitwa Uwimana Angelique ni mwene Murimanyi Pierre na Mukaroni Edisa ararangisha umuvandimwe we baboraniye muri Congo mu mwaka w'1994 amakuru afite nuko nyina ubabyara yitabye Imana asize uruhinja rukivuka maze se akarujyana muri Croix Rouge mu kigo cya Croix Rouge muri Congo Uwimana Angelique yatahukanye na se amusiga kwa nyina wabo ababwira ko abandi bose bapfuye bagasigarana uruhinja narwo yasize muri Croix Rouge muri Congo se ubabyara nawe akaba yaraje kwitaba Imana batarabona uyu muvandimwe we wasigaye muri Congo Uwimana Angelique akaba avuga ko ababyeyi babo bakomokaga mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi muri komine ya Satinski segiteri ya Gitwa muri seville ya Kankunga
hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ubwiwe ko azagabirwa nubwiwe ko azanyagwa ntibagoheka kimwe. Nambaje Imana Alexis Bahimba Rukara yakuriye mu kigo cy'impfubyi arererwa mu muryango wa Rutuye Nyarugenge. Icyo gihe hari uwo yateye ubwuzu ashaka kumugororera ariko ntibyashoboka. Nyuma y'imyaka 25 Rukara yitabaje Agasaro Kaburaga ngo ahure n'uwo mugiraneza atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Nyarugunga akagari ka Nonko umudugudu wa Rugari.
Ikinzanye rero mu mwaka wa 1997 hari umuzungukazi w'umumetisi mama ni umunyarwanda yavukiye umuzungu nagira ngo mama yavukiye Rubavu yambonye ahantu mu Kiyovu cy'abazungu ahantu banderaga bo abo bantu banderaga uwo mukecuru yavukanaga n'ubyara mama. Icyo gihe Jenoside yari irangiye yarebaga ubuzima bariho uko bafashe nyinshi arabasaba ngo anyijyanire muri Amerika. Icyo gihe umugabo yakoraga muri Woni inaha i Kigali ariko umudamu ntabwo nzi nimba nawe arimo yakoraga. None icyo gihe arambwira ati bagiye kugura mitasiyo tujye gukorera ikampani mu birometero 120 urumva nari nahagera sinari mbazi. Ati tuzahita tugenda muri Amerika ubwo ari umwaka w'97. Noneho mbaza umusaza wakoreraga bikora umunyanganizi kigara ki directeur wa Izari byanze bikunze ntimwamuyoberwa agira gutya ndabaza nese muzenki i Bugande hameze gute. Arambwira ngo mva sharuka amamagara akazina kagahimbano Rukara n'uwo muntu anzi ku izina Rukara ati Bugande wapfuye bakakurya bakakoresha ibyo bashaka bakaguhingisha cyangwa bakakurya. Ati Bugande ugiye kukurya bakugaburira nk'inyamaswa ukabanza ukarisha mpita nibunamishije muri Jenoside ibyagezeho ndi umwana mbona ndapfuye. Icyo gihe nari mvuye muri kuroje y'Ababiligi Kacyiru nari narabaye umwaka 1995 nari nje kuba muri urwo rugo kuri uwo mukecuru ari nabwo uwo muntu yicaraga akabanyaka ari nabwo nange nemeraga ariko ambwiriza by'Ubugande ndabyanga anyinjye n'isenga itanu wanyuma ngira mu maso abona ko nabyanze ambwira baragushuka abona ko nabyanze ariko nyine arerera hari ku bwa femili yanjye yabonaga hirya yesha imbere yanjye birangira nabashije kugenda. Noneho abandi bahita bananyirukana ndasavayivinga nongeye kumutekereza nayo kugera contacted ariko nanone hari abitwa kubwo navuga ngo ni ba mama wacu bari abana b'uwo mukecuru narabinginze umwe niruka mbwira ngo yabaga muri Hollande aza kujya muri Irelande ntako nagize ngo mbingize bamaze na Jeanne baraka. Ubwo ungu arambwira ati oya ntiyanakwibuka ndavuga kunyibuka aranyibuka kuko mbere naragaga nyuma zamusuzi bakambwira ko bamusuhuza birarangira banga kumuzana nawe bo bantumyima na contacts gusa ikintu kimwe cy'ejo bundi mu mezi atanu ashize nigeze namwandikira uwo muntu icyo namusabaga kugira ngo afunge na Jeanne wenda mushimire neza yarangiriye y'ukumura muri Afurika n'ubwo buzima ndi umwana ubwana bukanza musimbo ntugira inama nabwo ntibangira inama byibuze mushimire neza yarangiriye kuvuga ngo yarangiye kundera nzagira ubuzima bwiza. Icyo kintu nyamukuru cyo kuba namubona nkamushimira ariko hagati aho Yolanda yarangiye ngo ashobora kuba muri politiki ngo bakorera South Africa bagataha Portugali ni ukumufasha kumushakira nkabaha agafoto ke nambara n'ayo mazina yanjye mukamubwira ariko nako gahimbano mukamushakira mugendereye ukuntu igihe bakoze mu Rwanda mwaka w'96 miliyoni 97 bakajya gukorera mu Bugande 98 bagahita mu Rwanda hari bawutahamo iwabo ko bari muri Amerika ariko nyirizina ngo baba bari muri Portugali uno munsi bagakorera Afurika y'Epfo bagataha Portugali.
Ndagushimye cyane kuba witabaje ikiganiro Agasaro Kaburaga ndizera ko
uwo mugira neza uzambona bidatinze ngaho rero nongere ngushimire ukomere
yego murakoze cyane imana ibaho umugisha ngira ngo mwana rede kuno amaranga mpima yanyuze kandi kanatekereje kuri dikire mufite kubera umunezero kundi gihe nari maze ishakisha nimero yacu niruka mu banyamakuru mbasha kumenya ko kuri RBA bacehe bashakire kubw'amahirwe barambwe bati urayikone mana imana mwishe baho umugisha kandi nahataboneka ibyo mwakoreye abandi nako nanjye nakoresha uko mushoboye abanejejerwa n'icyo ngicyo ariko nizeye ko nzanamona imana ibaho umugisha mu gihugu cyo mu ijuru murakoze
agasaro kaburaga
undi mwana nawe wanyuze mu buzima bwo mu kigo cy'imfubyi ni Mbonye Umuvunyi Jean Baptiste bakundaga kwita mapusi atuye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Gahengeri akagari ka Rwedi umudugudu wa Kiruruma arashaka umuryango we bamwe mu bawugize bashobora kuba batuye mu Mutara mu Rwanda
ndashaka mushiki wanjye nyogokuru wanjye na tata nanga nara mwana kuva nazuka ariko nende mushaka
none abo bantu bose mu muryango wawe mwatandukanye mute byagenze gute
none tata nakana tukatandukanye mu Rwanda aho nitakara rendo nari nyumuto ko nabo nahiye kana nzinga mazina yawo nari mfite mu myaka 16 rendo kuko nimo gato cyane ahantu hose nagenda ngendera n'abaturage basanzwe bibanga
ubwo hari mu wuhe mwaka
hagati y'95 n'96
wari ufite imyaka ingahe y'icyo gihe warerewe mu Bugande none se ababyeyi bawe baba bari i Bugande cyangwa se baba bari mu Rwanda none se batashye bagiye hehe bamenya amakuru yaho berekeje mu karere kanaka k'u Rwanda aho wasubiye kubashaka ni hehe ni Kabarondo wajye kubashakira
ngiye kubashaka nitanga bari ariko nagize nza kubona umuntu arangira abantu turabazi ariko bari turabo tuzabona
none wowe urabibuka amazina yabo
mwese ngenze amazina izina rimwe
ngaho mbwira nyokorome yitwa nde
nari mu yitwa kubwira imana
naho se umukecuru akitwa nde
nyumva bari batazi na nsura ntabwo nindi mbiye
bakaba bari batuye mu Mutara
bari batuye mu Mutara
ku buryo nta muntu n'umwe w'umuturanyi wabo waba ukuzi nta muntu waba wibuka wavuga ati uyu mwana ndamuzi mapusi ndamuzi
hari umuntu nasanze yari yari aho mama yari ari abibwira ko nawe yamuzi
yego
ariko umuntu nawe niwe uko izina rye gusa nibuka ko hari hari umuturanyi w'umukecuru bitaga nyumba niyaga ariko bari bafite umwana bitaga Munyabura Gitabiro niba yari iwacu naho mbizi namubonye gutyo ari mukuru umukecuru ndamwibutse yari yitaga Mutakibibi
utaha muvi Bugande mwari muvi Bugande mwaragiyeyo ryari byagenze gute kugira ngo mutahuke icyo gihe
amakuru ntabwo bafite uko ngo dutaha iwacu bambwira ko nari barahunze ngo intambara gahorana harabizi byaruje ubunibwo ndushobora gukora n'iyo jenoside barahunze imbere utaraba jenoside yabaye turi mu Bugande
yego
rero ngo nari mutoya nta kintu mbiziho
Dekano nkunkujyane kabarondo ikabarondo nta muntu numwe wabu hadi uhasigaye ushobora kuba mwene wabo na papa wawe
ara kabarondo na urukuye umuntu zata ukagenda tagenda batirimo handa bese bashaka kuba na gari hiya kuko na nyunda kongoka mu mutara ni iyo kavukiri
umuryango wawe wose nta muntu numwe usigaranye nta muntu numwe barahari barahungaho mu Rwanda ariko ntabwo uzaho bari
yose nabo ndaho bari ariko ndizera neza ko bari mu Rwanda kuko nabo nimo ndako yamwe ko ikitego ni yacu benshi aho batakabara ariko nabo mazi nabo ubwo ndiri ko nabo ko yacu neza cyose ko ndako yacu ari mu mutara
ufite bene wanyu kabarore ariko ntabwo uhazi nukuzagufata akaboko nkakujyana yo kubera ku kabarore ndahazi ntabwo ari kure ubu ngubu tuvugana uri Rwamagana kuva Rwamagana ujye kabarore niyo wagenda n'amaguru ntabwo hashira imitaga itatu utaragerayo yego
naje kwiga kuko nize ibijyanye n'ububaji ikigo zandikaga bamaze kwiga ububaji kuko bari bafite atoriye namaze kwiga bamakazi wera bamaze kumpinda mfata amafaranga yampindura ndetse nimbura aho ngaho mu butara hose nimeze nk'umuntu yataye umutwe nshakisha nshakisha nimwe naje kubona umuntu wanjye umbwira ngo abo bantu barabazi ibicoto ngo ndashoboye kumara igihe kinini aho ngaho ngo nibwo nazayabona ubwo ngaho ndongera gusubirayo
ntacyo bitwaye wanyuze aho wagombaga kunyura ku ijwi rya Amerika radiyo yumvikana mu turere twose tw'u Rwanda na Nyagatare baratwumva Mutara wose baratwumva Kabarore baratwumva ndahamya ko hatazabura umuntu waba uzi uyu mwana wari mutoya Jean Baptiste wari mutoya ndabakuze kuri mapusi ariko nagira ngo wongere wibutse abatwumva mazina y'ababyeyi bawe kugira ngo biyumve n'uwabumva bazi ababwire duhere kuri papa wawe
papa wawe yuko yandere kwitwaga Rwagahungu
yego
mama kwitwa Nyabanga Nyimana
yego
mama atandukanye ari kumwe na mushiki wanyu yari muto cyane yitwaga Uwimbabazi
yego
na mura na marume yanjye rikoze kubwira imana na mutekere ya nyine zina ari mu gatoni ni bari utagaze nase ariko tuje mu cyuto n'ayo ko tuje gutandukana n'aya mbere ko data yari akiri mu Rwanda ariko ngo yaba buri kimwe cyo ngo gatare ngo baravuganaga nuko ngo yabaye umwana n'uko nsubira mu kigo n'abo bagana ariko yari kuzamura n'ubwo ko mfite icyizere ko nabo hari
ndahamya yuko papa wawe ashobora kuba akiriho niba atari bugande ari mu Rwanda rwa buhungu azakumva niba ariho akabakumva nimba hari undi muntu wo mu muryango yaba kubw'Imana yaba subi imbabazi waba wese akumva niki ushaka kumubwira usigaranye umunota umwe niwe nkunda gutanga kugira ngo umuntu rwose avuga icyo atekereza icyo yifuza kubwira abashakisha ngaho uwo munota nawe ufatiwe inigure
papa wawe nawe ubona ko yifuza kumubona nubwo narabona ariko ndamukunda kuko ntakibazo nigeze ngirana nawe nubwo nabayeho nawe ariko sikubera ntabwo nigeze mubona ariko mubonye na mwita papa kuko mu buzima bwanjye sinigeze mubonagara papa nawe twabanye gahe gato nawe sinigeze mubona nubwo ko namutete iruhande rwose ndabonye nashimye Imana kandi nawe namushimiye
urakoze cyane Jean Baptiste Mbonyi Muvunyi wakoze cyane kwitabaza ikiganiro Agasaro Kaburaga unshimirire n'umufasha wawe wadufashije kugira ngo dushobore kuvugana ndizera nkomeje yuko abikabarore abinyagatare abo mu Mutara wose bakumvise bazakumenya hanyuma tukazashobora kuguhuza n'umuryango wawe mugari n'umuryango wose tuzashaka ubwo rero nitugira icyo tugeraho tuzakubwira uzakomeze ibyo wumva ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga agira amahoro mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga mu rwego rw'ubufatanye n'ishyirahamwe ry'abametisi Métis du Monde rikorera mu Bubiligi no mu Rwanda nyuma y'imfura yacu Hélène Eveline Schmidt twaboneye umuryango nyuma y'imyaka 51 ashakisha uburiza bwacu n'uwitwa Marie Flore Gillet wavukiye mu Rwanda mu mwaka w'1900 1956 avukira ku musozi wa Mukono muri Byumba nyina yitwaga Teresa Mukamwambutsa akaba umukobwa wa Kabongo nyina kitwa Kiminga nabo bakomokaga i Mukono papa we yari umubirigi witwaga Fernand Piret wari umukozi w'ububirigi akaba yaraguye ahitwa Murama mu mwaka w'1956 amakuru dufite ademeza ko papa we amaze kwitaba imana bamujyanye mu kigo cy'abana baba metisi cyari save mu mwaka w'1957 yahamara imyaka ibiri mu mwaka w'1959 yoherezwa mu Bubiligi Marie Flore ashyirwa mu kigo cy'imfubyi mu Bubiligi turamushakira umuryango mu Rwanda mu bushakashatsi twakoze twabonye ko uyu mubirigi Fernand Piret hari n'undi munyarwanda kazi babyaranye umwana wavukiye isave muri 51 umwana w'umuhungu nyina akitwa Kamanzi Jetruda yakomokaga aho mu gatoki waba afitanye isano na Kamanzi Jetruda wabyaranye n'umubirigi Fernand Piret umwana w'umuhungu akoherezwa mu Bubiligi mu mwaka w'1961 yatubwira niba hari umwana cyangwa se umwuzukuru wa Teresa Mukamwambutsa w'Ibyumba ukiriho niba se umuzi imubwire ku mwene wabo Marie Flore Gillet uri mu Bubiligi amushaka
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga abana babiri b'abahungu bajyanywe mu kigo cy'Imasaka nyina amaze kwitaba imana turi mu mwaka w'1990 mushiki wabo Mukazikeye Clarisse utuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Kigoma akagari ka Butansinda umudugudu wa Karama aratubwira ukuntu batandukanye yifuza ko twamufasha kumenya aho baherereye
ikintu kingana mu kiganiro no kurangisha abana twabuze twari bato mama yapfuye muri 90 noneho amaze gupfa muri 90 kuko twari bato tudashoboye kurera abo bana babajyana mu kigo cy'imfubyi kandi bitaga Imasaka
ninde wabajyanye
umudamu bitaga Yosefa wari wacu nyine wa 10 Kigoma umudamu we
abo bana yabajyanye ari ndu bamuhaye yari afite ubuhe burenganzira bwo kubavana aho mu muryango wabo akabajyana mu kigo cy'imfubyi
umuryango wacu twebwe mama yapfuye noneho apfa twebwe twibana mbese turi imfubyi noneho kubera twari abana batoya urabona yaguye mama ajya gupfa yaguye hariya kwa muganga ahantu hari Kigoma nyine uburira cyane
yego
noneho urumva kubera twari abana tukajya tujya kubavuza harimo gato nyine kataramenya kurya no kumva twagira ngo tubahaye nk'amata akabacamo tukajya kwa muganga abaganga niba batubonye batugirira impuhwe hari umuganga wabitaga Gasangwa n'undi mama bitaga Bonifirida nyine bazindana umudamu we hari ubwo niba batugejeje k'uwo mumama nyine
ari impuhwe babagiriye bati turebe uko twabaramira aba bana bakabaho ntabandi bantu muryango wanyu bari basigaye bo mu muryango wa papa wawe cyangwa mama wawe
mu muryango wa mama hari mama arume ariko nyine ntabwo bari batwitayeho papa naho urumva abadata wacu bari bahari ariko nta muntu numwe wabashaka kutwitaho kubera ko papa yari ashatse undi mugore.
None se mama wawe yitaba Imana papa wawe yari akiriho?
Yariho n'ubu ngubu ariho.
Ubuse abahehe?
Ubu nyine ariko uko bimeze ntago papa wanjye ariwe papa wabo bana. Abo bana tuvinimwe kwa mama, mama yashatse kwa papa aha tubyara turi babirige na mukuru wanjye gusa. Abandi bana rero yababyaye mbese ubwo yandi batandukanye papa yashakiye n'undi mugore. Mama nawe yariyubakiye iwabo nyine arinda ishibe aho ngaho.
None se ni namwe mwafashe icyemezo cyo kubajyana mu kigo cy'imfubyi?
Yego, mukuru wanjye niwe wari mukuru, niwe wajyanye nabo babajyanye nyine mu kigo cy'imfubyi, ni nawe wagiye kubasinyira ariko nta kintu yarapfuye.
Hanyuma nimba warabaherekeje byagenze gute kugira ngo abo bana mubahe uwo mudamu Yosefa?
Mukuru wanjye niwe wari mukuru.
Yari afite imyaka ingahe?
We yigaga hari mu mwaka wa gatandatu ariko ubu byabaye ngombwa ko duhita tuva mu ishuri kugira ngo dufate inshingano nyine yo kurera abo bana, twabonaga nta wundi wo kubitaho.
Hanyuma nyibutsa nimba wibuka Gasangwa abagirira impuhwe abasabira ko uwo mudamu Yosefa yabajyana mu kigo cy'imfubyi, abana bagenda nawe warabaherekeje wajyanye na mukuru wawe?
Yewe, nabagejeje nyine aho ku mama babashyira mu modoka nyine kuko bari bafite imodoka baragenda, ariko aho ngaho mu kigo cy'imfubyi babajyanye masaka bajyanye na mukuru wanjye.
Hanyuma mukuru wawe akubwira ko hari urupapuro yasinye yemera yuko abo bari munabe basigarayo?
Yego.
Kuva icyo gihe nta yandi makuru yabo wigeze umenya, wamenye uko bahavuye, wamenye aho bari, nayahe makuru ufite?
Nta yandi makuru nongeye kumenya kubera ko twari abana nyine natwe hari hasigaye n'abandi twagombaga kurera, ni bo nyine bari bato babonaga batugoye, ntabwo twigeze twongera kumenya amakuru. Urumva birinda iyo bigeze muri 94 umwacukwe ndacukwe birangira nyine mukuru wanjye yitabye Imana, nibona ari igihe wisanze ryonyine nyine.
Abo basaza banyu bajya mu kigo cy'imfubyi cya Masaka bari bafite imyaka ingahe?
Harimo gato kari ubwo ntashoboye kugereranya neza, ariko uwo umutwe yarataruzuza umwaka, yari afite hagati y'amezi 9 n'umwaka. Ubwo sinaba nkibuka ngo bavutse ryari kuko nanjye nari umwana urabyumva.
Yego.
Ariko umukuru yari hagati y'imyaka 3-2, hagati y'imyaka 3 ninga kuko ari umwana uzi ubwenge, ubwo yaticara aha ngiye kuzana amazi akahicara kandi ntuhave kuko twari bato, ntabwo nimva nakwibuka ngo bavutse ryari, ibipande by'ikingiza sinzi ngo nabibona gute. Ubwo rero yari umwana uzi ubwenge, mbese wabwira ngo ucara aha akahicara aho ngo uti ntihagire umuntu uza ngo winjire mu nzu, yari umwana mbese w'incuke nyine hagati y'imyaka 3-4 gutyo.
Amazina yabo ni ayahe? Umukuru yitwaga nde, umuto yitwaga nde?
Yitwaga Ntakirutimana Kalisa. Umukuru?
Yego.
Yitwaga Hakizimana Jean Claude.
None se nyuma ya 94 hari amakuru yabo mwigeze mumenya muzi aho baherereye?
Ntabwo twigeze tuyamenya kuko 94 ubu byabaye ngombwa ko nyine bamwe bacukwabo abandi bacukwabo, birangira mukuru wanjye nyine duhuye tutakibona nyine, niba nari kubaza amakuru kuko niba ruzi naho yabajyanye. Uwo mumama nawe wadufashije kubajyana ntabwo nari kumubona kuko abantu bose bahise bahunga, kugeza na n'ubu nta makuru mfite. Amakuru nigeze kumva nayo uko wenda abo bantu baba barabahunganye, ariko sinzi ngo bahunganywe n'iyihe leta, sinzi ngo babahungishije mu kihe gihugu, ariko nyine nabyumvise gutya, ariko nta gihamya nabyo mbifitiye neza.
Ariko uzi neza ko 94 bari mu kigo cy'imfubyi cy'i Masaka? Hoho naguhumuriza niba koko ariho bari bari abahunze abana b'imfubyi bari bahari muri 94 bose ku itariki hafi ya 13 ni bwo bwa nyuma buri indege bagana mu gihugu cy'Ubufaransa. Hari n'abandi bakeya bashobora kuba baragiye mu Bubiligi ariko benshi bagiye mu Bufaransa, ubwo ngubwo rero nabo Imana niba yarabakomeje bakabakiriho niho bashobora kuba bari. Ariko se mbere y'uko bagenda, uwo mudamu wabagiriye neza akabafasha kubashyira muri icyo kigo cy'imfubyi hagati ya 94 mwigeze mujya kumusura mumushimira yuko yabakoreye icyo gikorwa, hari imigendranire mwigeze mugirana nawe besigeze abamenya mwibwigeze ajyaga babwira ati bana mumeze mute urambira ko ari umuntu mwiza mwakomeje kugenzerana nawe
ne hari je yadutumaga nkuko kadufasha nyine nk'abana b'imfubyi ariko ntago ari kenshi nyine twakundaga kugenderanira ariko yarabizi nyine ko twibana mu rugo rw'atwenye n'turabana akaje nyine dutumaho tugatumiza se musure tukagenda nyine akadufasha
ni byiza bwagiranye iyo migenderanire y'urukundo akabamenya nk'impfubyi nawe ndahamya yuko kino kiganiro zacyumva ubwo azamenya amakuru yawe usigaye mukuru wawe na yazayamenya ko atakiriho ubwo nibishoboka hari icyo yamenyeshwa ko nacyo yamenya ariko hari icyo yamenye nabyo yatubwira amakuru yabasaza bawe ariko ashobora kutabimenya kubera ko bagiye inzira zitandukanye icyangombwa ni uko yabamenye kiri bato akabamenya hasigaye nagira amakuru yadufasha kugira ngo dushobore kugera kuri basaza bawe ayo nayo ndahamya yuko azayaduha niba basaza bawe bakumva muri kano kanya ubabwire buri wese mu izina rye umuhamagare umubwire icyo ushaka kumubwira nguhaye umunota umwe ngaho buri masegonda 30 usuhuze umwe umubwire icyo ushaka kumubwira nubwo bwose bashobora kuba bumva bavuga ururimi rw'igifaransa ariko tuzabasemurira nitubabona babwire icyo ushaka kubabwira
suhuza natirite imana Kalisa ndamubwira ko mukunda ari musaza wanjye kandi ndamukumbuye kandi ukuri ntabwo yagiye nk'uko wenda yabakeka ko bamujugunye ibibazo by'ubupfubyi ndasuhuza Nakizimana Jean Claude nawe ndamukunda kandi ndamukumbuye murakoze
urakoze nawe Clarisse mu kazi ke ngaho rero ukomere wakoze kuza mu kiganiro wagasaro kaburaga no kwizera ijwi rya Amerika mu kuzagufasha kubona abavandimwe bawe ubwo nitugira icyo tumenya tuzakubwira ukomeze utegeze wizeye
murakoze
agasaro kaburaga
umwaka ugiye gushira tugishaka uwitwa Emmanuel Twagirayezu bakundaga kwita Rwayibebe Gashema Vianney ni umuvandimwe we atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere dore amakuru yaduhaye yerekeranye na Emmanuel Twagirayezu
umuvandimwe wahunze muri 1994 ahungana n'ababyeyi na basekuru hanyuma bo baza kugaruka ariko ntiyaza ubwo nkunda kumva ikiganiro cyanyu ku cyumweru cyitwa agasaro kaburaga
yego
nashatse uburyo rero mbona nimero zanyu biranga nza guhamagara mfite umuvandimwe witwa Alphonse Twahirwa amubaza niba yambonera nimero zanyu arambwira ati ndagufasha ndaguha nimero za bagira ubusa muzavugane
ni byiza urambonye rero none uwo muvandimwe wawe yari yarahungiye he kubera icyatagarutse
umuvandimwe wanjye yahunganye na basekuru 94 bahunga
yego
barahunga bahungira hitwa babaye mu urumva nge ndi mutoya ariko nabashije kuganira n'abantu na se wabo wari waragiye ariko aza kugaruka ariko arashaje hari no mu cyaro igihe baba bari mu cyaro ariko na telefoni zabo ntazo noneho ampa makuru y'aho bari bari
hehe
babaye mu nkambi ya Kabira muri 1994 hanyuma ubwo yabanaga na sekuru na nyirakuru na n'uwo se wabo witwa Makabuza Jean Marie Vianney hanyuma basi akaza kuhavaho mu nkambi ajya gukora akazi aho bita Ishange nyuma ariko akajya aza gusura basekuru waho babaga mu nkambi yaje kuva rero ahitwa Ishangi ngo shebuja amwimurira ahitwa Nyamibwa na Nyamikubi. Nyuma rero base wabo na sekuru baje gutaha ariko ataragaruka kubareba aho bari bari. Kuva icyo gihe rero baza andi makuru yandi twamenye arengaho baraje, kuva icyo gihe nta yandi makuru ye yara turamenye.
Uwo muvandimwe wawe yitwaga nde?
Yitwaga Twagira Yezu Emmanuel, bakundaga kumwita Rwayibebe. Yahunze afite imyaka 17 kuko yavutse 1977. Ariko hari undi muntu waje kuza duha makuru yuko babonanye muri bibiri.
Yego.
Ariko umukuru wanjye we atakunze kuba mu nkambi, ntabwo yakunze kuba mu nkambi kuko baje ngo guhura, amubwira yuko asigaye yaratuye. Uwo muntu waje nawe yaraje aduha amakuru gutyo, nyuma ntabwo twongeye kubonana kugeza na n'ubu.
Yababwiraga ko yabatuye hehe?
Yatubwiraga yuko yabatuye mu ibyo bice bya Nyamikubi.
Niba Twagira Yezu Emmanuel bitaga Rwayibebe ni mukuru wawe, niba kumva kabari aho za Nyamibwa na Nyamikubi, akaba kumva hano ku ijwi rya Amerika, nayahe makuru wamubwira? Usigaranye amasegonda 30 yafate, ugire amakuru waha mukuru wawe, umubwire amakuru yo mu Rwanda, umubwire n'icyo wifuza ufite ku mutima wawe.
Mu by'ukuri byashimisha abaye akiri wabaye anyumva, abavandimwe bose be barahari, uko twari abana 9 bose barahari, abaye anyumva rwose. Nimero zanjye nizi, cyangwa umwe muri base wabo banyumva, abaye anyumva cyangwa hari n'umuzi ubazi afashije akaba yabagezaho aya magambo mvuga rwose. Nuko itubamukumbuye umusaza n'umukecuru urabavuga ati icyatuzanira Manuel tutarasaza byadushimisha cyane.
Amakuru dufite nuko Emmanuel Twagira Yezu atari Nyamikubi nkuko murumuna we abivuga. Umwe mu babanye nawe i Masisi muri Rucuru ari mu kiganiro Hakizimana Aloyizi, ari mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Kibirizi, akagari ka Gashiha, umudugudu wa Rukamiro.
Twatwara abana ku Masisi, arwitaga Rwayibebe.
Yego.
Arwitwaga Nubaha. Arwitwaga Kalisa.
Yego.
Na Bizimana. N'uwo Manuel nyine ariwe bitaga Rwayibebe,
akaba ari muri Zambia ubungubu.
Wari muri Zambia ubungubu, ubwo nanjye naye ndimo bitaga Kizimana Louise, ariko njye nkaba naratashye ndi hano mu Rwanda mu karere ka Nyamagabe.
None utaha watashye uvuye i Masisi cyangwa se nawabanje kunyura muri Zambia?
Njye nari mvuye aho bita i Rutshuru.
Ubwo hari mu buhe mwaka?
2019.
Hanyuma se
rero nageze hano mu Rwanda mvuye i Mutobo.
Wari uvuye i Mutobo?
Nageze mu Rwanda mpita njya kwiga ingando i Mutobo.
Rwayibebe se wigeze wongera kubasha kuvugana nawe aho yari muri Zambia?
2016 twaravuganaga, nuko amasimu bayanyatse, na 2018 twaravuganaga.
Ku buryo uratekereza ko akiri muri Zambia?
Acyari muri Zambia mu nkambi.
Iyo nkambi izina ryayo urarizi?
Aya ntago ndizi, twavuganaga arambwira ko ari mu nkambi, ariko ntago ndizi.
Twagira Yezu Emmanuel mukaba mwaramwitaga Rwayibebe?
Yego.
Ubu naramuka kumvise azahita amenya yuko ari we Hakizimana mwabanye Masisi?
Yego, aho bita imikino.
ubuse niba kumva mubwira makuru yo mu Rwanda binamufashe kumva yuko na murumuna wa mushaka ugashema mubwira makuru yo mu Rwanda hameze hate ku muntu wavuye aho ngaho rucuru warumaze imyaka ukanyura muto ubu ngubu kaburi nyamagabe mu Rwanda hameze hate
mu Rwanda nta kibazo bose natanze n'ababyeyi be na barumuna be bose barahari na mukuru we aho bita ku ruhuha naho narahageze bambwira ko ngomba kujya mushakisha ari hose ngo bakavuga nari kwinomere narayibuze kubera telefone yanjye bayinyatse narayibuze
tuzagufasha kumugeraho muzavugana ariko se muri kano kanya niba akumva Hakizimana niba akumva Rwayibebe wamubwira iki birumvikanira mukumbe ariko gira icyo umubwire hano mu kiganiro agasaro kabura gafata kanya winigure umubwire icyo ushaka
rwose icyo namushishikariza murumuna we aramukeneye cyane bunari Kigali ariko aho bita igashiha niho iwacu niho mvuka ubu bashiki be bari kumubaguha bamumbaza cyane ngo baramukeneye iba nyumva rwose yakwiye kuba avugira kuri radio nawe bakavugana akababwira nawe uko bimeze nawe agataha rwose n'imiryango yose bagubana n'iminani ye bari kuvuga ngo ubu nta muntu ushobora kwagera kereka bamubonyeho banze no kugira ngo n'undi awufateho atahageze byibuze ngo abihereho ariko icyo namubwira cyo ni uko njye nageze iwacu nta kibazo gihari agomba kuzaza nta kibazo iwacu mu Rwanda nta mahoro nasanze nta kibazo gihari
Hakizimana Louise ndagushimiye cyane kuba wafasha kanya kugira ngo ufashe Gashema kubona amakuru ya mukuru we Rwayibebe ndagushimiye cyane kuba wifashije kino kiganiro kugira ngo udufashe guhuza abanyarwanda aho bari hose niba rero Rwayibebe twagira Yezu Emmanuel atwumva muri kano kanya aho ari muri Zambia ndahamya yuko atazatinda kutugeraho kugira ngo tubahuze nongere ngushimire mbikuye ku mutima gira amahoro
yego rwose murakoze cyane Imana ituhe umugisha twese
soza iki kiganiro nda tumikira hiti yise Enias mwene nyabudaraza Eliana bari batuye mu cyahoje ari prefecture ya Gitarama muri komini ya Masango muri territoire ya Nyakogo muri serire ya Gashira bwoba ni hagati ya Gitwe na Buhanda yansabye kumufasha gushaka umwana w'umuhungu witwa Ndahimana Elam bakundaga kwita Didi akaba yarabuze ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ujye umutima 1994 yarafite imyaka 6 akaba yari kwa nyirakuru abavandimwe be ashobora kwibuka ni mushiki we witwaga Umuhire bakundaga kumuhimba Picu ndetse na nyirasenge witwa Nerida ubwo ni ubutumwa bwa hitisha Enias ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake k'umuntu mushakisha nimero rero ni 001 2 0 2 7 7 3 4 6 1 0 nongere nyisubiremo 001 2 0 2 7 7 3 4 6 1 0 mbibutse ko igikorwa cyo gushaka ababuranye n'ababo ari igikorwa cy'urukundo n'ineza nta kiguzi ntihazagire ubasaba amafaranga abizeza kuzabafasha kungeraho ntibibaho iki ni ikiganiro kijwi rya Amerika cyo gukigikira ubusabane ubworoherane mu bantu no kumva ko umuntu ari umuntu nkawe naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana agasaro